amase kumenya yuko,
kumenya yuko,
kumenya yuko,
niba baro ya hongisi, itakwiriye kujereira, manugiza tuzabona yo.
Bufubyi
oya
kanzozi moye zibayo
oya
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 oya oya kamarira
oya
Turwara ugasonza nk'abandi bose mu makuba gacu nitugira ubwoba nitwitaye kwidukanga kuko tuzi neza aho twerekeza tuzabona ibihembo byacu kururya munsi wahishwe Mambo tu guara, nete tu kare mangabani, nete tu karira, hamarira ngayabandi bose, ari kwibyiringiro byacu, tukabihoza kuiteka nyiringabo, tuzabona ibihembo byacu, kururya munsi wahishwe, tuzabona ibi. Ni tutagwi sari yongi juru
Sawa uzimwa Kusiri wala nukuti
Tuzaba ho
Tuzaba uzimwa
Tudate
vikoma
Tuzaba ho
uzimwa
Tuziri mwara Tuzaba ho uzimwa Tudate vikoma
Kumenya yuko Niba waro ya mwisi Takwiriye kujereira Manukiza tuzabona yo Oh ya
Kamari razabayo
Oya
na bufubyi buzabayo